bona le pepa le sana jasoka kasoka wa mabepo inena jasoka ibe bona le pepa le lona jasoka kasoka wa mabepo le sana jasoka le geni se imagine you singing this song on your wedding day.
Yeah.